ndabamu binene tante enensi nebwebe kulaba mu kitono mukama kulaba mu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene binene nyo katonda byakulabamu nebwoba mutono nga Daudi mumukama Goliasi omumega bakulaba ngekitagasa naye mukama akulaba mu mwana kwafiira lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika ku lulwo mukama alikoletaka Mutima gwange unyweranga Meme yange unyweranga Mutima gwange nywera Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene wabula binene nnyo siro jagwe webuze nti mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna abitulabamuwe binene abalala bye batunoonyamu nebibula lwolibeera Danieli mu mpologoma ezirume ennyama wala iziri kuzira lwolibeera ku nnyanja watayitika gwe ku lulwo mukama era likoletaka meme yange onyweranga mutima gwange Jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene.